Exclusive from ZTEN.com.
I feel it.
Big Daddy's company. Team Kasama.
Only two has beef. Only one thing.
You will wake up fire. Mami, you will wake up and do time. My baby. Aba bonsenga waba mona iwe. Wala kumpwa iwe. You will wake up and do time. My baby. You will wake up fire.
Only two.
You will wake up and do time.
Bale aba bonsa pepi niwe na salada. Te tinka bido kukumbaba bambia bashada. Nali kutemwa, leke nende samu hapa. Tune nalipeza kale webo limbama. Leka mkutesha pantunebo fwa fewe. Kala kupela feso kanjebewe na iwe. Ngato shpamba funangu tinyo sele. Ichitemu iko cheshu pata ajichisele. Nde fwa fewe na ine tukabe chapamo. Ukula chite fintu no kurisha chapamo. Gapaba bakwe batine shumfwe bakfwa. Gapaba banja batita umfwe bamfwa. Bafwa feti kakupate bakabe nobe. Before I felt it can party, who cave nabo, but it's a wamo de bandaba, pop till and abo be never de kulaba. Only chin,
you will wake up fire. Mami, you will wake up and do time, my baby. Aba bonsenga waba mona iwe, wala kumpwa iwe, you will wake up and do time,
my baby.
You will wake up and fire.
Samina kwa tini zaza. Bagai gai tabo fwa winonga dinobe. Embi nifi wali ya mba mobili hobe.
Iwewe kam.
Komanda doshi na mimo na pampi kam.
Mami
Baflet Asiyo Mantinyo Selemani King Kajanyo Face AJ G4 Bakasam KB 90 Qs Emiku Breeze, na mimona, yeah.
Niwewe kampwaya, mami. Niwewe kando time, my baby. Aba bonsenga waba mona iwe, bala kumpwa iwe. Niwewe kando time, my baby. Niwewe kampwaya, mami. Niwewe kando time, my baby.
Exclusive from ZTEN.com.
Nepeli show. King Kaj.
Cast beats on the one.
Emiku. Elatosh Kuluka. Daudi Daukila. 90 Kills. KB. Alfred. Namimona Wagai. Pumpy Cup. Nawashal.